Black hole, 5G, CBO.
Kila ukweli siyo lazima useme, ikizidi sana lazima ufunguke. Nilikuwa dhahabu mikononi mwa kipofu, hakujua thamani yangu, alinidharau. Udongo wa mfinyanzi ardhini, kujua thamani yake, waulize wa finyanzi. Nishapata pacha wangu wa milele, katambua thamani yangu, tunapindana.
Le boss Eric Mandala, Roger Bando, Yoka.
Pacha ni moja ya madini, Mola Baba alificha mbinguni. Umeshushwa chini ili uwe wangu tu. Sauti tamu kama nyoya linachokonoa wasikio. Mikono yako inanimaliza homa bila dawa. Ndo maana nakupendaka sana.
Mais pardon pacha, ujue
nina kupenda bebe. Ah bebe,
ah pacha, pacha we
nina kupenda bebe.
Ah bebe, Raoul Mashupe di moda fashion,
nani mwenye kipimo cha mapenzi ale
alete yeye
ile watu wote waone
aje yeye. Ananipaga mimi.
So kipata kamoke matea momete, ndina sengi batia na mote. Mana yepo bambu na kanjite, yagulinga pesa kangai.
Pacha, pacha wangu we,
mshuma bei raisi, unaweza unguza nyumba ya mabilion. Chunga na maneno ya wapambe, yanaweza haribu penzi letu. Mtoto wa mamai, si unajua fresh na kupenda sana. Mwana mamai,
so cute kinga,
wanana na sangwe,
so cute
wana mamo bominga.
Pardon pache usisau,
pardon pacha, ujue
nina kupenda bebe.
Ah
bebe,
ah pacha, pacha we
nina kupenda bebe.
Ah bebe,
Bill Gates Katunzi Musamiri,
nani mwenye kipimo cha mapenzi
alete
yeye, ime watu wote waone
aje yeye. Ananipaga mimi.
So kipata kamote matea momete, nina sengi batia na mote. Mana yepo bambu na kanjite, yagulinga pesa kangai.
Patrick Jomali Chisekedi ya Noela Binene, First Lady Mary B, Paso Papa na Jemima Landry Hélène, Betty Mazengo Boss Lady, John Chibangu Mon General, Dr. Runi na Zanzibar,
Dream Big.